malike so mo hala mudum halte o wawa hebede fii so margangal kayno yimbel be wurdini waytaaji non holitiri wiide dunki en andan be kabaruji bilide neddaako le wi mabbe do mi gonle nyalomo hande do ka malinkobe kamu en ka landinanaaki fii wayta gongol non holitiri wiide kanko berima eli jikko dunki andan do neddaako
taguuji bibbe leedi mali jaati honko haani weltaade sabi malinke fu handen ana hasigini yide malike so halte do homo fu ana wonde halde halaji mawdi gaaso wi'ama kañum pay sare tongi ɗum so wi sare dogade muɗum ko jaɓata so a miliguen ɗum ana tiiɗi malikeso mo yimɓe million wawa heɓede
haya mbiɗe ɗatol waytagol ka non holitiri wiide yoga yimɓel jooɗiɓe an songo le saaha leydi ndi le wimaɓe laamu leydi amen ndi ana teddine le ñalawma hande o malinkoɓe fa heewe mu'en ndu wayti no wordi e kanankoɓe non ɓe kolitiri wiide
ñalawmana hannden ɓiɓɓe leydi mali ko heewi ana hulal laamu o gasa ƴeew ñalana hannden laamu mba wonde e yarreni ana moƴƴi ɗum weli ɓiɓɓe leydi ko heewi hannden saɓe laamunkoɓe ɓeɗa tinni misal muɗum jaati woni immadraji ɗi magal paɗe leydi meɗen kañ e leyɗe russi wondi e wadde haɓude yimɓe lonɓe hiite ɓen
le hakkunde leydi amen ndi yimɓele jooɗiɓe toɓe ka suuɗa e feewi kuyal muɗum fewde immadraji gaɗaɗi yella laamu hakkundejo o golle muɗum ana heɓa wayitede ɓuuri fuu bangal huncande hoore ndenagu
mali kesomo haala muɗum haalde o nokku amen ɗo duwanzake min maati ɗum jaati saabi laamu on fuɗɗiken warde nokkuji amen seeɗan magal paɗe ɗum ana wondi e heɓde semme ndo yimɓe lonɓe hiite ɓen aran noon lumoji ko heewi nattaken ngal ñalan hannden ɗi lumoji fof ana naate minen to amen ɗo bankas mali kura haalde ɗo ana wondi e hunjunde hoore saabi deeƴere fuɗɗiken heɓede seeɗa seeɗan hunde fof wawa yewde yeeso le leydi soni walani deeƴere heɓe tofon
kotel muɗum woni ko taykale ɓaleere leydi ni yimɓele jooɗiɓe yoroso kañum en holiti wiide margal momi gonle muɗum ñalawma hannde o ɓuuri fuu bangal jandele lendi fa huncande hoore golleji foroba ana e hakkunde kulleji mawɗi mbawɗi wiyede waytike hannde
par rapport à l'organisation même des examens
feza ƴeewi hannden imagol ka e concours ki wattele leydi ni fottata fonction publique ana waɗire ɗo laabi laaɓude hono yimɓe remoɓe nokkuji otte deeƴere walano ɓeyde fof wawi lemi guese mumen hikka cuuɗi l'école ko heewi ɗu fuɗɗiken udditede ɗen nokkuji bangal cellal ndu torra fof mataka hen feele laamorde meɗen nde golleji ɗi fof an waɗire ɗo laabi laaɓuɗi hannden fewi hono kabaru ko fawi ɗo jibtugon talki ɗum fof ɓoyata kasine hono an ranno
kanko brema eli jikko o ka holiti wiide laamu leydi ana wawi ɓeydude immadaraji muɗum bangal haɓɓude rafi ndenagu o yuruku yuruku ƴuɗele leydi amen ndi yalla cuuɗi janguirɗi kantiɗi ɗimi tewtata ɗi ana heɓe
woni dabdeji fiyade to laamu on hono tongude jawle ɗi golle ɓe gouvernement o ñaami ɗuɗu yo hunde mawne hannden saabi aran no ɓeɗa wawi tongude neɗɗo ɓeɗa nanga kalse muɗum gaɗum waɗa naɓataken le keesso gouvernement ga fandere ne fedde joƴƴinede ɓeɗa hani wadde lugangoji fa jaama faama honene gollirta fa ande ndu jawdi ko nanga bangal yuruku yurukaku koni jawdi yoɓane honene waɗira
andinde tam ila haala mali keeso haala muɗum fuɗɗi kananke laamu hakkundejo o hollitino wiide ana hasindini e juge m kala haali landinɓe wadde immadaraji ɗi wawi fuu yalla ana ardina leydi ndi.